nsogbu akụbiro ụba na-esi ụfọdụ rere kanuche ree nwere onwe n'ihi ọwa ego na-achị n'ụwa ndị onye nwaanyị jere si anya hụ n'ego n'anya maka arụ na-eme ebe ego na-achị arụ niile dị iche iche mere ala ya dị mma ịhụnanya ego ọbụ ya bụ mgbọrọgwụ ya mgbọrọgwụ gbuegbuegbue mgbu oge ọ dịghị ihe ga-eme ntụgo dị gị bọmbụ agaghị ekpe ya ekpe ego ka ikpe ya mara mighty man of fraud oppose as mighty man of God ndị nọ n'oke fe mmadụ ndị o si n'ụka Abracatabra people who claim to be anointed ndị nọ n'oke fe mmadụ I'm a boy and you anointing na nwere nta nweghị mo ma ọnwụ bịa ọ dị shishe jala ndụ karịrị ihe nwenwe n'ihe eji atọ ndụ mgbọrọgwụ njọ ịhụnanya ego ka onye nwaanyị kwuru ụfọdụ ji baịbụl jide ọtụmọkụ bụzi ha n'ezi anya anointed otu Nadab na Abihu bụzi ha n'ezi anya anointed ndị nọ n'oke fe mmadụ jụ bụzi ha n'ezi anya onye nwaanyị jiri gbanya hụ n'ego n'anya maka ọhụrụ ego n'anya na gị dangerous arụ niile dị iche iche mere ala ya dị mma ịhụnanya ego ọbụ ya bụ mgbọrọgwụ ya mgbọrọgwụ njọ ịhụnanya ego ka onye nwaanyị kwuru ndụ karịrị ihe nwenwe n'ihe eji atụ ndụ mmanụ ndụ karịrị ihe eji ata ya mmanụ karịa uwe yeye ndụ karịrị ihe nwenwe n'ihe eji atụ ndụ mmanụ mighty men of fraud because they want money they've turned the gospel upside down because they want money because they want money they love the naira too much They turn your house to a den of thieves because they want money. Ndụ karịrị ihe na-eji ata ya mmanụ. Ndụ ka ihe riri o. Ndụ karịrị ihe na-eji ata ya mmanụ karịa ihe nwenwe. Ndụ karịrị ihe na-eji ata ya mmanụ karịa ihe nwenwe. Ndụ karịrị
music at ibosongs.com